mosadi eno a kalapilaka o batla kwa kwa pano kalapilaka mosadi eno a kalapilaka o batla kwa kwa pano kalapilaka o batla monna eno a kalapilaka o batla ku pano kalapilaka o batla monna eno a kalapilaka o batla ku Pano kalapilaka o batla mosadi eno a kalapilaka o batla kwa 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 pano kalapilaka o batla mosadi eno a kalapilaka o batla kwa 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 pano kalapilaka o batla monna eno a kalapilaka o batla ku Pano kalapilaka o batla monna eno a kalapilaka o batla ku Pano kalapilaka o batla
Semanyane la ja monna wa mamothetho Taba taba la pa di thata moshana wa Yesu Ke ne ke wetse tsapa mo gana makapule Ntata ri e ke tsenta tamantsa ba legato
Pano kalapilaka o batla ku